www.antondomainvade.com.
Yeah. Crest to me. Mtima wanga. Okondedwa mtima wanga. Mtima wanga. Okondedwa mtima wanga. Life is unpredictable. Chonde mtima wanga usideka. Kumasamala popanga sisanko. So golo lako si udindo wantu ena. Osama pusitika. Ndizapa social media. Kuseli kwa maposti ya mbili wa kufutika. Kumabi mpanzelu sintu zika kukulila. Saizi libe nchito nyengo zika funa kutina. Zome uma funa pena. Si zome uma zipeza. Kuma osama zipata unnecessary pressure. Antu sama samala. Samo ume uma vela. Agama kunyosa chonde osama watengela. Uzideka. Mtima wanga uzideka. Usai wale chomwe uli chifukwa chantu ye na uzipe mpela. Mtima wanga uzipe mpela. Mtendele suma soa kwa womuziwa na malenga. Put your past behind your back and focus on your future. Yesu ndiye njila yewe ndine ungo luta. Muntu waka kula kwila kumakululuka. Yes, you can be perfect by just being who you are. Okondedwa mtima wanga. Chela kutu yemvakula nkula kwanga. Uzisi ya nita abale ndi ya zanga. Tonsendi ya ntugo makugani zagu nkosiana. Kumayamika ukabeza woku konda. Boti zotele zima siku wano zima soa. Usama dele nkawa ndi omwe ya makulonda. Bama vuto bamtendele ntawi zonse uzikondwa. Uziweza kufuni kila kwako. Atae ya onga talibe na wenchito. Usakaleka polo watandizo lao. Ziwa chili chonse chome uli na chondi mdalito. Usama file pita ndi kupambana kwa wina. Chiambicha kondi sota tila zao. Usisi ya nita. Mavuto wa mabwela ndi kupita. Uzingo yika chidwi pasintu zopindu lita. Uziwopa mulungu mtima wanga. Ndizome zinga ndipangite kusia na ndia zanga. Zeluso chokela kumwamba. Ndizome zinga bwelete kusinta pa moyo wanga. Chinanso kumakala wasichepeta. Kuma osama ziwonela pansiweka. Ulendo wakuchita bwino ulibe potela. Chonde wasaluza hopu chifukwa chakule pela. Ndika kwa uzindi dola. Uzindi teteza kuzome sindi ngate kusiona. Panotiko lili na wopya. Moyo ndi ulendo kuma osama ngotenge kangati matola. Always be courageous. Atelo malemba osama topa ndi kumazikulu pilila weka. Maganizo wako ndi yankola mavuto onsewa. Ndi jisomo cha mulungu chili chonse ndi choteka.
Stream and download your music on atondomainvade.com.